Scissors is a representing. A wizard man is how we representing. King Saha is meditating.
Nakula mango kula. Chinguli changwe. Nenkwe kumba na yenga mama na vokula. Nenkutia, nenkutia. Nensawa muka manyambo kule. Mukwano kuze. Nyakala tuzale yo babe. Kula. Kusoka kuwa kaluba na tianga. Na echilunji webale wagonda. Mama siku nyoma Kwano kwanta wanyanga. Na hebu kwano wajani kiterera. Uwendi baby wendi. Uwendi bambi wendi. Ngambati ya gala wendi. Wangala kufanyo ze wendi. Uwendi baby wendi.
Wangamba last week until today. That's the same thing. Ninda buche kufatira hoteli kulinda bide. Koleza komulido nasikite chapati tochilianga tolina chido. Hey, kwewe siga mienga nabarukato. Hey, evi abachala binyo maruno. Anyway, evi abwenze binikubanyo. Kuteke na katimba nga mosquito. Mfugira na muchenda ga bicycle. Na wenjo gerera baby ndikubu yungo. Dogotana baby katalina tulo.
Ay. Please God.
Wendy baby Wendy.
Please God.
Wendy bambi Wendy.
Please God.
Ngambati ya gala Wendy.
Please God.
Wangala kufanyo ze Wendy.
Please God.
Wendy baby Wendy.
Please God.
Wendy bambi Wendy.
Oh, Wendy. Please God.
Ngambati ya gala Wendy.
Please God. Wangala kufanyo ze Wendy. And your body so good. Your love so good. Sometimes, girl, you taste like food. Your body so good, your skin so good. Sometimes, my baby, you taste like food. Give it to me, give it to me, give it to me, give it all night. I wanna make love to you, don't wanna start a fight. I wanna be your number one, never number nine. Ula muwange wabuchusa dawe sikula vye kunzundosa. Let me be your number one, be your lover. Girl, without you, it's game over. Baby, wange wakala nyole no kafugulide. Ulijongu soma komu mpapla za maulide. Yagala kuyimbe kogo na makulide. Muma ulide.
You should let me love you, girl. I wanna find the key.
Yeah.